Maze igihe twiruka ntabyo kuvuga ngo wuririza aho duteye simpanuka niggas we chillin' away to stop ibyo dukora ntangaruka we know the beginning away to stop kubibumvisha ho n'inkoni uwo bidakunze we cancel the jan ibyo twiteze n'ukuza gusa gukora neza niyo nsinzi amajoro menshi nakuryama twebwe aho duciye ngombwa bikanga iyo muzika twiswe ibisambo ukora neza bamukiriza amazi imyakanga iyo yiba yirindwi uwanze kwemera zisanga n'ibindi yo udakunze injyana ibomba mu mutwe nguhana ibipasu turabyaze turi n'ibitambo iyi muzika tuzabana komanda uwakwanze buryani we mwiza uwo mwo bahaburya niba utabizi mu birore twatakaje umwanya ngo ni ukubera twasabye ikaramu tudukore dukore nk'akazi ntukabyitiranye ngo turi abasazi
ndi ku murindi buri munsi kopukope n'abishimba zumbaza ubudeshyi kivu niyo CTG ndikumurinde buri munsi kopukope n'abishimba zumbaza ubudeshyi kivu niyo CTG ni gacho genge mu matsinda wumvaga ni nayo mfizi y'inaha mu muhana imvura nyinshi iracagwa mu misozi urakanguda kandi kanda gufata nyenyeri muri kiruza ndamubona izarizo ziraza kubimpamo utashi wabo bavuga kwa bayimbwa ndavuga buka banyumva bari kure inzira nyinshi twanyuze bakubona bagufata muratwanga turapfika inyura mu mazi sinzima ndikumurindi buri munsi kopukope n'abishimba zumbaza ubudeshyi kivu niyo CTG ndikumurindi buri munsi kopukope n'abishimba zumbaza ubudeshyi kivu niyo CTG ndikumurindi buri munsi kopukope n'abishimba zumbaza ubudeshyi kivu niyo CTG
wari wagerageza kugwana wagira gutyo ukabona baramukubise hasi cyakoze wagwana n'umunyakenya w'imyaka 15 n'umukobwa